Rest in peace. Mugenyi, Yakmo, and all my nigga.
Kuba wile. Ile kivile.
Kuni right now. You already.
Antigele. Wewe yele. Rest in peace, Baba Mwe. I wanna fuck you and a man. Mwanao nipo kwa fole. I'm sorry, bitchy, me no come say. Rest in peace, Baba Mwe. I wanna fuck you and a man.
It's me.
Mwanao nipo kwa fole. I'm sorry, bitchy, me no come say. Nika mutani lewa upo.
Irotani mwanangu na mbaole.
Ime baki historia.
Straya.
Nikamu tani baba ndo kavuta. Ulisema nsali sana kabla sijajuta. Sasa kipi baba yangu kilicho kukuta? Ungepiga simu yangu labda nge kukuta. I'm sorry sana nilichelewa kufika. Siku moja nikakuta wame kusafisha. Story nilopata ilikuwa kwenye vita. Sijui hadisi au maneno ya uhakika. Nyumbani nilimkuta mkubwa wile. Amekunywa sana pombe ile kivile. Alafu nilimkuta antigele. Kanambia nzisha vagi wewe yele. Niliumia moyoni hadi asira. Kifo kipo ila mbona hiki bila sababu. Nilipata tabu. Yote kuamini niliona maajabu. Umeondoka ta sija kutia machoni. Umeniacha peke yangu niko lonely. Ungeni cheke wani paseta kwa foni. Taswira yako inanijia tundotoni. Nimekumisi sana sana
right.
Nakombea ulale salama. Usijali na wana wako salama. Nimekumbuka na kusalimia mama, mama. Rest in peace Baba Mwe. I wanna fuck you and a man. Mwanao nipo kwa fole. I'm sorry bitch, me no come and say. Rest in peace Baba Mwe. I wanna fuck you and a man.
It's me.
Mwanao nipo kwa fole. I'm sorry bitch, me no come and say. Jumatano mepigiwa simu morning. Nikaambiwa Jackimo ata Emmy. Kwani kipi kimetokea? Mbona faster man? Mbona kunambia kama kuna shida sarata? Yale nyuma yote mama kamalizia. Mwanangu nilimpenda kama pete na kidole. Mwambie mama nemi mbala katika. Nyumani nilimkuta mkubwa wile. Pombele kivile. Alafu nilimkuta antigele. Kanambia zisha vagi wewe yele. Rest in peace Baba Mwe. I wanna fuck you and a man. Mwanao nipo kwa fole.
Amen.
I'm sorry bitch, me no come and say.
Come and say, yeah.
Grace.